Wishenge,
wishenge,
wimtana kaphindangene,
wimtana kaphindangene, bakwethe kanjalo emasulene, ngoba lemhlabeni wenu busiphethe kahle.
Ngithi wishenge,
wishenge,
wimtana kaphindangene,
wimtana kaphindangene, bakwethe kanjalo emasulene. Ngoba lemhlabeni wenu busiphethe kahle.
Mina ngizobhala incwadi encane,
ngizobhala incwadi encane ngiyibhalele emazulwini. Ngicela ubaba umdali akuphathe kahle njengeqanda, akunakekele akubeke esihlalweni samakhosi. Ngoba lemhlabeni wenu busiphethe kahle.
Wishenge,
wishenge,
yey, wemntwana kaphindangene,
wemntwana kaphindangene, bakwethe kanjalo emasulweni, ngoba lemhlabeni wenu busiphethe kahle.
Zobhala incwadi encane,
zobhala incwadi encane ngiyibhalele emasulweni. Ngicela ubaba umdali akuphathe kahle njengeqanda, akunakekele akubeke esihlalweni samakhosi. Ngoba lemhlabeni wenu busiphethe kahle.
Wathintusu,
wathintusu, wathintu godone bongo, wathintusu,
wathintusu,
wathintusu, wathintu godone bongo, wathintusu,
wathintusu,
wathintusu, wathintu godone bongo, wathintusu.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze,
wawo umthando mdumnyama webtheleze,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze,
wawo umthando mdumnyama webtheleze,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze,
wawo umthando mdumnyama webtheleze,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze,
wawo umthando mdumnyama webtheleze,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela.
Wawo umthando mdumnyama webtheleze,
wawo umthando mdumnyama webtheleze,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela,
ngisho izinse zwema hostel singangifakasela.